Let's get it.
Pass my name.
No worries, Papele. Professional music.
O-T-E.
Pass this.
We say I'm a chipping but I them what you don't kill. Hello, what we say, I'm a rich killer and issue. Mwanya mukaya, tiaba, kolo kuno tatseke chimbuya. Kuko maula we mbua. Hey, hey. We mwana wandoshi. Kukaka ula we mbua. Kwa tano luse. We chipungu cha mpamba. Kuko maula we mbua. Hatata mwanyi peche bariba weba. Kukaka ula we mbua. Set my feet. Reset haka. My machine is too much power like a kapandula. Kamoka kese kopa no muntwe kapandula. Kaya kanyele chaka nono kena sakwitu. Hello kundeke tuakso katabari pwechove. Barubuto ba masala na basheta. Na wapingile nga bakumo na molu bakateta. Chawama gaden kuno koto chafe. Na tuwa ikato kwa lila tuwa bana tocha ife. Kumula pa wansho kamele tusendela. Mukaya taba kolweta palino fomi bombela. Na kulutala lo mulandu wenu muembwa. Nga tuwa ikatifwe kiafu kukumi nemfwa. Bakembo kembo mreke tuwa lukia malefu. Kulala na kawisongole fayobe kusefu. Tuwa papa taza mjezi kristo nesheni. Ngamele fayo kumona mobu vidwesheni. Na mchupingo chali lembu hati don't kill. Hello wa wise na maricho kila nishiwe. Mwanya mukaya tiaba kolo kuno tatseke chimbuya. Kuko maula we mbua. Hey hey. We mwana wandoshi. Kukaka ula we mbua. Kwa tano luse. We chupungu cha mpamba. Kuko maula we mbua. Hatata mwamu tuche bakulwe. Kukaka ula we mbua.
Netuwa ikata tuka kocha wa push. Nye umfuati wale sangu ka push. Eno wakai kuno na washete push. Na waipeka nye tusembe na mapanga. Tuka kukuma wuka fumuko wa wanga. Iyo maricha wabene na watelela. Na ifumu kapita muka taila. Maasha zimuka sanga ngone baila. Hanso buwana prize muilandako. Napana muila na pena na wasansapo. Fecha tukulela molidi tuache fikapo. Mali all over country wa Zambia. Gawa mingili la beta muli selamia. Wakelo na wagai mwila wako wislo. Beta pakula la mwavika kupilo.
Na mchupingo chali lembu hati don't kill. Hello wa wise na maricho kila nishiwe. Mwanya mukaya tiaba kolo kuno tatseke chimbuya. Kuko maula we mbua. Hey hey. We mwana wandoshi. Kukaka ula we mbua. Kwa tano luse. We chupungu cha mpamba. Kuko maula we mbua. Hatata mwanyi peche bakolwe.
Let's get it one more time, let's go. I'd get no dealings. Mr. Venon, Buonacalotto. Yo, Tucci, King Suli, Tutis. That function guy, so sick. PMC, Tim Bize Bize. Dan Corner Point, Big Plimo. Let's get it. Hey, Mr. Difcoat. Y'all ready, DJ Dinosaur. Dope Boys Entertainment. Y'all ready for this cast beat. DJ Stana, ayo Fengji, Slami Kuza. Awachi kata hapa kitwe. Let's get it. Y'all ready, ready. Ba ba.
Zambinplay.com. So that's something perfect. Immediately para baby, last prayer.